confidence that God is putting there by His Spirit.
Yes.
So without any further hesitation of me, I'm just going to turn the pulpit over to Him.
Shock. Hey, I'd just like to make an announcement, man. Let him be studying here.
Ao mokao lengwe o tshwanetse wa amogela gore sena ke kgakgamatso ke tla rata fela go dira kitsiso ka lobaka loo mpe go ithutiweng fano ka ga nna ke akanya sengwe se se ntseng jalo nna ka thomamo ke itumelela go nna fano nako nngwe le nngwe loeto lwa rona lo atamela ko bokhutlong jaanong lwa rona re nna le lona gobane re na le kopano e nngwe e e tlang ka bonako ko Chicago mme ke tlamega go buisetsa le lelwapa ko Arizona mo bogautshwaneng mme bone ga ba ise ba nne le boitapoloso jwa bone jwa selemo le fa go ntse jalo mme ke tshwanetse go ba isa ko mosepelenyaneng kgolo gongwe mo malatsing a le mmalwa mme ka lobaka loo koo teng ke tla bo ke seyo lengwe letsatsi lengwe lengwe la malatsi a tshipi mme ka lobaka loo beke e e latelang ke simolole ko Chicago ke tloge ke tlamege go boa gone ka tlhamalalo ka mosupologo mme ke ba ise ko Arizona mme jaanong nna fela ga ke rate go tsena mo mosong wa letsatsi la tshipi ke tsaya nako eo fa mongwe le mongwe a lapologileng bosigo jwa letsatsi la tshipi wena o tlhola o lapile o kgautlhane mo bosigong jwa letsatsi la tshipi mme ka lobaka loo o neele tirelo ya bosigo jwa letsatsi la tshipi ko moruting wa rona mo go maswe ka mohuta mongwe fela ga ke rate go dira jalo mme e tswa mo bosigong jwa letsatsi la tshipi ke tle ke diri bosigo jwa letsatsi la tshipi go nna le tirelo bosigo jwa letsatsi la tshipi ka lobaka loo ke diegise batho thari thata ba le bantsi ba bone ba tla mono go tswa kgakala golo ko borwa le kgakala ko bokone mme ba na le ao mothamongwe ba kgweetsa motsheare le bosigo fela go tlela kwano tirelo e le nngwe ba tloge ba boele kwa morago mme leo ke lebaka le ke lekang go e dira mo mosong wa letsatsi la tshipi fa ke tla ke ba naya sebaka sa go boa baeti ba ba ikanyegang ba ba tshepegang ka foo ke ba lebogang ka teng bone ba kgweetsa go ralala serangwane pula le sengwe sesele go fitlha kwane go kgabaganya lefatshe makgolo a dimaele fela ka ntlha ya tirelonyana e le nngwe jalo gone go ntira ke ikutlwe ke lebosega ko modimong le ko bathong bana ka ntlha ya e kgolo ya bone ka ntlha ya kemonokeng ya bone e kgolo mo go se ke lekang go se bolela ko bathong go nna boammaaruri jaanong ke a dumela sena ke boammaaruri nna ka pele yotlhe ya me fa go ne go na le sengwe se se farologaneng se ke neng ke akantse fa se le botoka nna ka thomamo ke ne ke tla ya pele nna ga ke na go kopa ope go ya golo gongwe kwa ke sa yeng teng pele go batlisisa kana gone go siame kgotsa nyaya nna ga ke tle go kopa motho ope go dira kgato mo modimong e ke iseng ke e dire ebile ke itse gore ke boammaaruri sa ntlha e tshwanetse e nne lefoko la morena ke tloge ke tshwanele go gata mme ke bone fa e le gore go siame mme ka lobaka loo fa e le gore go siame ka lobaka loo nka re tlayang golo ko tseleng ena lo a bona ke go dira tsela mme jaanong ke akanya gore modiredi mongwe le mongwe o tshwanetse a dire jalo o tshwanetse pele a ye ka bo ene ene o tshwanetse go nna moeteledipele wa batho e seng a bua sengwe se a teng go tsenya seatla sa gagwe mo go sone ka bo ene re tshwanetse re tsamaye mme re nne baeteledipele ba batho mosong ono ke nnile le maitemogelo a gakgamatsang tlhopegileng fano mo borelelong mme mo e ne e le ka ga karolo ya bofelo ya molaetsa ke ne ke sa ikaelela go e bua ka tsela eo lwa bona fela ke a fopholetsa gone go setse go builwe mme ga gona se nka se dirang ka ga gone jaanong fela ke ne ka tloga ka fitlha ko gae ka simolola go ithuta ka ga gone mme ne ra nna le bokopanonyana jwa lelapa gompieno jwa fela barwa rre le bone mama o ile mme re ne re tlwaetse go kopanela ko ntlong ya gagwe mme jaanong re ya golo ko go ya ga Dolores re nnile le nako e ntle golo ko tshokologong eno re bua mme thedi o ne a le teng re ne ra obela dipina dingwe ra tshameka difela dingwe le dilo jaanong ke a akanya gongwe moso o latelang wa letsatsi la tshipi fa morena a ratile fa e le gore mokaolongwe Neville ga a re sepe jaanong ke tla rata go nna le tirelo ya phodiso fela e e tshwaetsweng fela phodiso Me nna ke akanya gore ka molaetsa a mosong one tsela e morena a neng a lebega a ne a nketelela pele go utlwisa go o lera go tshwanetse gore kgothatsa ka mokhuta mongwe go le gonnye lo a bona go dumela tota. Rona re a tshameka, mme re akanya dilo tse di farologaneng mme re bue ka ga tsone, fela mme fa go tla ko makgaolakganyeng mo ke selo se se farologaneng. Jaaka mongwe o ne a mpolelela, ke a dumela e ne e le mokaodingwe wa me kwa morago kwa, ne a bolela polelonyana gompieno ka ga monna modiredi le wa gagwe bangwe ba mongwe wa phutego ya gagwe. O ne a re o kgona go tsamaya mo koteng. O ne a re moruti go tlhomame morena o na nao. O ne a re ke kgona go sikara kota go kgabaganya mokotla wa me fa ke tsamaya go kgabaganya. Go tlhomame morena o na nao, mme o ne a ya a ba a go dira. O ne a re ke kgona go sikara kota, mme ke kgorometse kiribane go kgabaganya ka nako e le nngwe. Go tlhomame moruti morena o na nao, tumelo ya gago e kgona go dira sengwe le sengwe. O ne a re nka kgona go tsenya mo kiribaneng mme ke sikare kota. O ne a re jaanong ema motsotso lwa bona go farologana fa o akarediwa mo go kgone ka bowena lwa bona. Jaanong moo go molemo mo go maatla gore re re fano, amen. Go molemo mo go maatla gore re re ke a dumela moo ke nnete, fela tloga o go tsenye mo tiragatsong, o tshwanetse o go tsenye mo tiragatsong. Jaaka ke tlisitse puo e le mosong ono, batho ba ne ba robetse mo moriting wa ga Petoro bone ga ba ka ba kopa le e leng thapelo. Nna ke ile ko magaeng a le mantsi ke tlhokometse sena. Ke rapele pele ga ke tsamaya, mme fela ke ye teng ko ka tlotso, mme ke sa rapelele le e leng batho, mme ke tswele ko ntle a bo bone ba fodisiwa. Lwa bona, ke gone ke go bone go dirwa makgetlo a le mantsi gore, lwa bona, o tshwanetse o nne le golo gongwe go baya tumelo ya gago. O tshwanetse o go dumele. Mme ke a dumela ura eo e a atamela, mme jaanong e gone. Mme ke a lemoga gore ena ga se tirelo ya thaipi, bone ba ka nna ba itirela e nyenyane, fela ena ga se thaipi e yang go kgabaganya lefatshe. Sena se ke neng ke se bua mosong ono se re tlisitse gone ko godimo ko setlhoeng, mme leo ke lobaka le ke ileng go tseelang letsatsi la tshipi e e tlang tirelo ya phodiso. Ka gore e sale ke ntse ke le mogae ke lo boleletse ka ga dipono le se se diragetseng le sengwe, mme ka go tlisa sentle gobane ke dirile dilo tsena, mme ke gone mosong ono ke go tlisa gone jaanong ko kgogong e le ya bofelo. Jaanong ke nako ya me ya tshwaelo ko modimong, nako ya modimo go bua le nna. Lo bona, ke tshwanetse fela ke nne le phetogonyana mo botshelong jo e leng jwa me, e seng jaaka ke akanya gore nna ke pelo thula, fela ke batla go ikutlwa ke le gaufinyana le batho mo go ntsi go feta. Lo bona, batho ba kilikileng go ba bolelela boammaaruri jwa evangeli ena, mme bona ba e naya mekotla ya bone, mme ba tsamaye le kgakala mme ba e tshege. Jaanong mo go nna, mo go lebega e kete ke lonyatso. Nna ga ke kgathale mo go nna, fela ko dilong tse ke ntseng ke di bua tsone ke boammaaruri bo leka go ba thusa. Jaaka go kgorometsa mokoro mme o re fano ke mona kgabaganya, fano tswaya mo molapong o popomang, wena o ile go swa, wena o ile go nyelela koo, mme bone fela ba go tshege mme ba tsamaele kgakala. Sentle mo go nna go utlwala e kete fa ba tsamaela kgakala ga go sepe go feta se nka se dirang ka ga gone, lwa bona, se nka se dirang. Fela ke batla go fologa ka lomota jaanong mme ke ba pateletse buang. Lwa bona, ke tshwanetse ke nne le boikutlo joo, lwa bona, gobane ke a itse go na le mongwe ko ntle kwa yo a iseng a tle mo teng. Mme nna ke ile go tshwara ditlhapi go tsamaya, o ne a re go fitlhela tlhapi ya bofelo e tshwarwa, ke batla go dira jalo. Jaanong, mme jaanong, gore ke kgone go dira sena, ke solofetse sengwe go diragala mo kopanong ya thapelo. Sengwe, mme ba le bantsi ba lona lo gakologela pono ya kgogo ya bofelo, kgogo e le ya boraro ke raya moo, lo wa gakologelwa go ne go na le sengwe se se diragetseng fela pele ga moo. Ke ne ka bona lesedi leo le tla mme le fologela ka mo lefelong leo, mme la re ke tla kopana nao koo. Jaanong ke lebeletse gore sengwe se diragale, fano dingwaga tsa di fitileng gone go etle gonne gore ditirelo le temogo eo di ne ditle di ntire bokoa thata ke be ke tle ke thethekele ba le bantsi ba lona le gakola seo fela ke fitlha ko lefelong gore ne ke ema mme ne ke tle ke nne le Jack Mo fa lobogong le lengwe le mokalongwe Brown fa go le lengwe mme ba ntsamaise godimo le ko tlase ga mmila ura morago ga tirelo mme nna fela ne ga diragala ne ke leka go akanya ka ga kwa ke neng ke le teng le se se neng se diragala ke tloge bosigo jotlhe ke lale foo mme ke akanye ka ga gone mme ke sise pelo le sengwe sesele mme ke ipotsa gore gobaneng ba ne ba sa amogele morena Jesu wa rona ne a tloga a mpolelela pono nako nngwe o tla kopana le mohumagadi yo o tla tlang ko go wena a apere sutu e e borokwa mme o tla bo a rwele leseanyana mo kobong mme go tlogeng foo go tswelela wena o tla nna le maatla go itshoka mo go nonofileng go feta sentle ke le boleletse gotlhe moo ko Chicago go ne ga diragala bosigo jole fa mohumagadi yo monnye wa mopresbyteriane fa moruti yo e leng wa gagwe a ne a mo romela kgolo koo ka losea mme ke a dumela e ne e le morwarragwe kgotsa mongwe wa bone ne e le ngangaka o ne a re ga gona tshepo ka lesea fa e se fa modimo mothati otlhe a mo ama o ne a ya mme a bolelela moruti wa gagwe moruti wa gagwe o ne a re nna ke nna ga ke a lekanela o ne a re go diragatsa mo phorisong ena ya semodimo ka gore nna ga ke fela ga ke na yone mo teng ga me tumelo e e batlegang go go dira jaanong mo ke go nna boammaaruri ka ga gone lo a bona o ne a re nna fela ga ke na yone mo go nna o ne a re fela ke ne ke le ko nngweng ya dikopano tsa ga mokaolongwe Branham mme nna ke tla go gakolola go isa lesea ko go mokaolongwe Branham mme ngaka e ne e le tlhobogile mme le ne le ile go swa mme mohumagadi yo monnye o ne a tsamaela teng koo kwa ke neng ke tshwaretse bananyana ba le ba makatholiki mohuta mongwe wa titirelo ba ba neng ba fisitswe ke molelo ko sekolong sela golo koo lo a itse lo a gakola gore e ne e le leng re ne re na le itirelo ela mme go fologa gone ka seralane ga tla mohumagadi yo monnye yo a apere sutu e e borokwa mosadi wa me le bone ba ne ba dutse foo mme ke ne ka re ka retologa mme ka lebelela mme ka leba go dikologa gotlhe mme ka lebelela fa ba ne ba eme foo mme ne ga diragala gonne gore fela pele ga ke ne ke tla ke a dumela Billy Paulo le bone ba ne ba ntse ba bua kgotsa mosadi kgotsa bangwe ba bone le mohumagadi le leseanyana mme mohumagadi o ne a tsamaela ko seraleng mme mowa o boitshepo o ne a senola selo sotlhe mme wa fodisa lesea foo ke ne ka tsamaela go sele mme e sale ka lobaka loo nna fela ga ke lape lo a bona gone ga go ntshwenye mme nna nna fela ke ya gone go tswelela le go tswelela jaanong ke lebeletse sengwe go diragala mme se simolole kgogo eo ya boraro mo letshwaong lo a bona mme gongwe moso o o latelang wa letsatsi la tshipi tirelo ya phodiso gongwe yone e ntsha seo nna ga ke itse ke a akanya gore re dire jalo e tla nna go bolelela batho ba lona tsayang batho ba ba lwalang jaanong ka ntlha ya tirelo phodiso re tshwanetse re tshwaele mo bathong ba ba lwalang tsayang batho ba lona ba ba lwalang mme lo ba tiseng kwano go sa le nako mosong o o latelang wa letsatsi la tshipi e re e ka nna nako ya ferabobedi kgotsa ferabobedi le metsotso e le masome a mararo re tla ba letlelela ba ba neye karata ya thapelo jaaka ba tsena mo mojakong le fa e ka nna ka tsela efeng e ba go dirang mme ka nako eo re tla nna le molao wa thapelo mme re rapelele balwetse mme fela re bone se mowa o boitshepo o tla se dirang ke a dumela ene o tla dira dikgakamatso fa fela re ka mo dumela lo bona fela re tshwanetse re mo dumelele seo jaanong ka pelo tsotlhe tsa rona mme ke akanya gore ura e kgolo e gorogile gore fa modimo go fitlha fa e leng gore jaaka re ne re bua mosong ono o re bontshitse go le gontsi thata mme a re tlisa ko go lengwe fela ko lefelong fela go kgoromeletsa ka kwa ga thabanyana ela mme ke gotlhe mo o go tlhokang ka lobaka lo e tsamaela kgakala lo bona go tsamaya fela jaaka gone go ntse selo se se tshwanang ka temogo selo se se tshwanang ka seporofeto go tlhokomela ke ne ke eme ko Calgary ke kopa tshwarelo e ne e le motsemogolo wa khumagadi golo ko Regina mme Ann Baxter o ne a eme foo le segopa sa rona mme morena o ne a mpoleletse gone fano mo seraleng go tla diragala wena o tla itse le sone sephiri sa pelo tsa bone mme ke gone mme ga ke ise ke akanye seo mo mokgweng oo ke ne ka tsamaela ko seraleng bosigo joo le Ann mme fela ka simolola go rapelela balwetse mi fano ne kata munna kubapa kabaya fela botshelo jwa gagwe jotlhe jotlhe e le sa ntlha go ne go diragala fela jalo mo motsotsong mo tirelong ya podiso mme ka nako eo ke ne ka lebelela mo godimo ga bareetsi mme fano go ne ga simolola go fologela mo godimo ga bareetsi le dilo ao mothang re fitlhang ko moseja sephatlho ga se ise se bolelwe sa dilo go tlhokomela le go bona dilo mo botshelong jwa batho nna ga ke bue sepe ka ga gone fela ke tlogela go le nosi lwa bona fa e se fa ke pati kesega tota go bua seng mme jaanong ke lebeletse e e latelang ena go simolola jalo lwa bona modimo mo tseleng e e leng ya gagwe nako e e leng ya gagwe e e ikemetseng ka nosi go go simolola mme e tla nna selo se sengwe se se tla bong e le tsela go feta epe ya tse dingwe tse pedi tsena lwa bona mme ke lebeletse seo go diragala mme gongwe ke ne ke gopotse fa ke ne ke na le tirelo e nnye ya podiso gongwe letsatsi la tshipi le le latelang ka lobaka loo letsatsi la tshipi le le tlang ke tla boa koo teng ke seyo le bana le bone gobane ba tshwanetse go boa mme ba ye ko sekolong mme ka lobaka loo letsatsi la tshipi le le latelang nna jaaka go solofetse ke golo kwa Chicago kwa kopanong golo koo mme ke tloge ke boe mosupologo o o tlang go tsamaya ka labobedi go yeng ko Arizona gore bana ba boele mo sekolong sentle o fitlhetse eng moruti molemo mo go gontle thata jaanong re batla go utlwa ka ga gone jalo jaanong morena a le segofatseng lotlhe mo go molemo tota mme ke tshepa go le bona fano letsatsi la tshipi le le latelang le bosigo jwa laboraro mme reetsa lo seka lwa lebala dikereke tsena tse dinnye jaaka mokaulungwe Radel mokaulungwe Jackson mokaulungwe Pornell le botlhe bao bakaulungwe ba bannye ba ba sokolang thata ko ntle kwa lwa bona mme bona ba ikutlwa e kete gore rona re mogolo wa bone wa kereke fano lwa bona rona re jaaka e kete setlhophanyana sa mmako go bone ke kwa ba neng ba tsalwa teng go tsweng fano ba rutile jalo jalo mme mogumanyana yona fa morago fano mokaulungwe ke kopane le ene bosigo bongwe ka kwa Allen mokaulungwe Allen yo monnye ke tshepa gore mokaulungwe Collins fano o tla kopana le mokaulungwe Allen fa e le gore ga a mo itse bone bo babedi ke badiredi ba ma-methodist mme ba bone boammaaruri jwa lefoko se le lekgotla la kereke ya methodist le e leng segopa sa batho ba bantle mo kerekeng eo ya methodist lo seka la tlhola lo akanya fa ba sejalo ba jalo bone ke segopa sa batho se sentle thata mo kerekeng eo ya katolike bone ke segopa se sentle mo kerekeng ya presbyteriane mme mafelo ao otlhe koo ke banna le basadi ba ba letetseng go bona lesedi leo le phatsima mo tseleng ya bone rona fela lo nne le o phatsimisa lesedi ka boingotlo botshe a rotlhe re goleleng gaufi thata ko modimong ka go ikokobetsa lo a bona lo seka lo a lebala motagala ona o tla latlhegelwa ke maatla a one gakologelang gore sena ke se konopelwa kwa satane a tshotseng tlhobolo nngwe le nngwe ko dieleng e katisiwa mo go sone ene o tla baka motho a le mongwe a dire sengwe se se ganetsanang le se yo mongwe a se akanyang ene o dira jalo ene o se tswerere mo go gone mo ke tiro ya gagwe fa a ka bona mongwe go bua sengwe mongwe go bua ka ga yo mongwe a re sentle reetsa a o ne o itse moketekete o dirile lona lo seka lwa go reetsa lona lo seka lwa go reetsa gotlhelele mo kedi ya bolo lo a bona ke satane lona lo seka lwa go dumela fa go na le sengwe se mongwe a se dirileng phoso ba rapeleleng mme lo seka lwa rapela ka tsela e pelo tshetlha lore ke a itse ke tiro ya me mme ke tshwanetse go rapelela mokaulungwe yole o go ise ko pelong ya gago ko tlase tota ka ntlha ya kgaitsadi yoo mme o bue fela o be o nne botse tota mme selo sa ntlha se o se itseng o ba fitlhela ba boetse gone mo tirelong gape lwa bona gobane morago ga tsotlhe rona re ya bolebana le go phirima ga letsatsi morana jesu o tla tla lengwe la malatsi ano mme lo a itse ke akanya gore go tlile go nna ka tshoganetso thata le botse thata mme jalo go tla nna le lekgolo mo lekgo bongwe fela jwa lekgolo mo lekgolong jwa lefatshe lotlhe ga bo kitla boitse fa phamolo eo e diragala yone e tla tsamaya fela ka tidimale gore ga go ope yo o tla itseng sepe ka ga yone lo bona mme go tla nna le jaaka go solofetswe ditlhopha tse dinnye di tla re sentle jaanong moketekete ao ba re go na le segopa sa bogogotlo ka kwa ba rile setlhopha se se tlogetsweng ka kwa mme bone mo ga go jalo bone fela ba ile golo gongwe re nnile le bogogotlo jo lo bona sentle ba re motla kgananyana o le ko lefelong le le bitswang Jeffersonville go ne go na le bontsi jo bokana jwa maloko ao jo bo sa bonweng ba bona bone fela ba diragatsa seo Batare, au ga go sepe mo go seo lo bona. Jalo mi yone e tla bo ifitile mi bone ga bana go e itse. Go khabaganya se tshaba, go tlatla. Ba 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 sule mo go kerasete ba tla tsoga pele. Phamolo e tla dira gala, kereke e tla isiwa go gae. Mi go tloge go tsene pitlagano mi e jo rona ga re batle go nna fano mo na go eo. Na ga ke batle go nna fano mo pitlaganong. Yaya, Modimo a se go letlelele gore o pewa rona le kana go ngwe a nne fano mo nakong eo ka gore ene yo leswe o ntse a le yo leswe ene yo bitepo o ntse a le yo bitepo ene yo tiamo o ntse a le yo tiamo ga gona bana o tsile ka buka ga go ya thekololo mme monyadi wa o ntse ditswe go ntle ba o ba ba go ganneng ba tshwanetse ba tsene mo nakong ya pitlagano bo ba bedi mjuta le modichaba anako ya pitlagano na ga ke batle seo Morena, intsepise jano. Maoki tuto e molemo ya manazarine a ga se yone. Me ke nnete le gone, ke nnete, ke gone. Ntate jano, ga mo wa gago o bi tshepo morena. Ntsetsa le fatse lotlhe go ntle ga me jano morena. O se re letle re nne le ga ga mo kaolungwe wa khale wa lekutwane a ri ra ke na le tikiti ya me mo sia tsame e setse e phuntswe le ro. Motlhanke fologelang kono keng musong ole ga ke batle bothata bope jalo mo go kane go siame nna nna ga ke batle bothata bope tshwara tikiti ya gago mo seatleng sa gago go bane rona re a kgabaganya akanyang fela ka gone nako e kgolo ya thekololo e atametse mme jaanong selo se sengwe mokaolengwe leina la gagwe ke mang kolokwano mo Utiga ke akanya gore ke mokaolengwe Graham le mokaolengwe yo mongwe koo yo o disitseng koo mokaolengwe Shanks kgotsa sengwe jaaka se kgotsa Sing mokaolengwe Snelling ke moruti kgotlhegotlhe mokaolengwe Snelling ke moruti golo koo Utiga jaanong ke akanya gore kopano ya bone ya thapelo e ka labone bosigo jaanong lo a itse go tla bo go le gontle tota fa re ka ngwangwaelela koo ka labone bosigo mme re bontshe bagoma bao kabalano e nnye lo a bona mme ka lobaka loo fa mokaolengwe Jackson dinako tse a nnang le gagwe fa re ka tsaya fela setlhophanyana sa rona ga mmogo mme re ye tswelelelang fela lo rapeleng tswelelang lo epeng eya lo seka lo ema fela jaaka Elia a ne a ba bolelela ne a re epang mesele golo koo fa o ya ko tlase o itathini ya kgale ya boleke o re nna ke kgathetse e latlhele ko ntle ga tsela mme o tswelele o epe lo a bona tswelelang fela lo epe gobane re tshwanetse re epe re tshwanetse fela re epe ke gotlhe gobane fa wena o solofela go fosa pitlagano go botoka o simolole go epa mme jaanong ka ntlha ya me ke a itherela foo ke ile go simolola go epela ko teng go na le jaaka nkile ka epa ka gore ke ikutlwa jalo mo setšhabeng le go dikologa lefatshe gore bodiredi jona gape bo tla jaaka bo itsewe jaanong e ka nna gongwe le gongwe mo lefatsheng nna nna ke tshwanetse ke tsamaye gape mogatse o ntheetse a re moso mongwe ke ne ka re ke batla wena o ye le nna fa ke tsamaya ke ile go tsamaya e ka nna fa go ferekgong morena a ratile ke batla go tsaya loeteo le le feleletseng la lefatshe tsela yotlhe go dikologa ke boe mme gongwe ke nne le ditirelo mo mafatsheng a a kopaneng nako nngwe selemo se se latelang mme o ne a re nna ke gorile thata gore ke tsamaye sentle ke ne ka re nna ke ne ka tsamaya fa ke e ka nna loeto lwa me lwa bofelo ko moseja e ka nna dingwaga tse di fela bobedi tse di fetileng mme ke ikutlwa e kete ke mo popegong e e botoka jaanong go na le jaaka ke ne ke ntse dingwaga tse di fela bobedi tse di fetileng lo a itse lo a bona ke itse go le gontsi ka ga gone jaanong mme ra tloga ra tsena mo serutweng fa morena a rile ke ile go abela dingwaga di le 25 ga o tle go nna bokoa o tla kgona go tsamaya mme ke ile go abela dingwaga di le 25 mo lefatsheng a o tla tsaya go tswa mo tsalong go ya 25 kgotsa go tswa 25 go ya 50 55 go ya 75 kgotsa 75 go ya lekgolong jaanong motho ope yo o abetsweng nako epe mo lefatsheng ka thomamo o tla dira selo se se dirang go sa akangwa mogolo go feta thata fa a sa dirise nako eo mo tirelong ya modimo ga ke kgathale se a se dirang jaanong fa e le gore wena o ile go nna yo o utlwisang pelo tsa basadi botlhoko kgotsa jalo-jalo go botoka o tsaya dingwaga tseo tsa bonana tseo tse di 25 tsa ntlha lo a bona fa e le gore wena o ile go nna mmetli ra mothudi kgotsa sengwe go botoka o tsaya tse di 25 tsa bobedi lo a bona ka lo baka lo ke ne ke akantse ka ga gatweng ka ga nna ke tla tsaya fa kae ke tla tsaya go tswa mo go tsedi masome a supa le botlhano go ya go tsedi le kgolo ke tla nna thaga go feta botlhale go feta ke tla bo ke tsepame go feta ke tla itse go le gontsi ka ga se ke se dirang nna ke bogolo jwa dinyaga di le lesome fera bobedi kgotsa lesome go feta la bofelo ke ne ke le ko moseja ga ke na go tlolela mo teng jaaka e kete ke bolaya dinoga ke tla itse go le gontsi ka ga gone lo a bona ke itse gore jang go fela jaaka ntšha ya thipa e lwantsha thipa lo a bona o itse ka ga ka foo o tshwanetseng go e tshwara ka teng ga o tlolele teng foo e tla go ngapa lo bona itse bonweenwee jwa yone mme o e lebelele se e se dirang mme re ithuta go le gontsi ka ga mmaba jalo re tshwanetse re batlisise gotlhe ga ditogamano tsa gagwe le ka foo a atamelang ka teng le se a se dirang mme re ithuto le matswele a gagwe ka lobaka loo o katisitswe go tsena mo go ena lo a bona jalo ke a dumela jaanong ke boleletse mokgatse ke dumela gore ke mo popegong e botoka jaanong go na le jaaka ke ne ke ntse fa ke ne ke le bogolo jwa dingwaga di le masome a mane mme ke ne ka kgabaganya lo a bona mme nna ke masome a matlhano le bone mme ke a dumela fa ke tshela mme ke santse ke tsamayatsamaya mo go molome jaaka ke kgona jaanong motlhankeleng lekgolo fa nna fa jesu a ka diega mo go leele ke tla bo ke le mo popegong e botoka ka nako eo go na le jaaka ke ntse jaanong go tsamaya lo a bona ka gore wena o itse go le gontsi ka ga gone o itse go le gontsi ka ga se o tshwanetseng go se dira le ka foo o tshwanetseng go se tshwara ka teng ka foo o tshwanetseng go tshwara seemo ka teng tsaya batho ba le bantsi jaanong fa e le gore ba ile go ariwa ba re ngaka yo mošwa o feditse go aloga maloba mme o fetsa go tswa mo sekolong sa bongaka ene ga a ise a ne le loaro mpe a go direng a o nyaya wena o tla re ga gona go direga e se moeka yo nyaya rra le fa go ntse jalo nyaya ruri nna ga ke batle ya tsenya thipa epe mo go nna sentle nna bogolo ke tla fologela fano mme ke tseya moketekete ke utlwa gote ene o nnile le dikarao di le dintsi ene o itse ka foo a tshwanetseng go go dira ka teng moo ke gone lo a bona moo ke mogopolo o akanya ka ga seno fela ga teng ka ga mowa o le wa botho ke batla mongwe yo o itseng fa ba leng teng ebile a itse tsela yo o tsamaileng mo go yone ee ruri morena a le segofatseng go siame mokaolongwe nebel nanogela kwano jaanong mme modimo a segofatse mokaolongwe nebel losuka lwa lebala jaanong letsatsi la tshipi le le latelang
In myself, I had recognized, I esteemed the ministry of my many brethren. Outside of there, before Brother Branham come, I said, now, I don't know if he'll minister tonight. I was talking to Dr. Lee Vail here, and I said, I was in the meeting at Middletown, Ohio, and you were the one that talked through the day. And I said, I deeply appreciated the meeting, along with the teaching at Brother Vail. Did over there in conjunction with the meeting at Middletown.
Yes.
And I said, I esteem the servants of God, and one of us, I said, whoever preaches, it always does the other one good because the ministry is all inspired by the same Spirit.
Amen.
And there isn't any selfishness or ambitiousness in me, and I delight to welcome the ministers of God, especially who are cooperating together with this and in it together with us. I delight to hear from them.
Amen.
So I asked Dr. Lee Vail, I said, would you minister if Brother Branham does? Now, Brother Branham didn't, he might have known this.
No, I just
didn't say anything about it.
Wouldn't talk that long.
So I asked Brother Vail tonight if he would minister for us in case that Brother Branham didn't, because he's associated with him in the meetings and he knows about the way, this way, and we're glad to have Brother Vail. I appreciate him and respect him as well as I do any of the other ministers and like I do all the others, and so if he will come tonight and speak for us, I'd be delighted to have him to do it. God bless, and let's pray for Brother Vail. Some of you have never heard him, and I trust that you'll pray for him.
I apologize to the audience. I didn't know we're sitting there that this was fixed up. God bless you, Brother Dale.
It wasn't fixed up. He said if you didn't come.
Good, that's fine. I can hear him myself. Brother Dale spoke many times ahead of me in the meetings and so forth. He managed the meetings for a long time. It was fine. Brother done a swell job. And I'm sure this audience is always glad to hear Brother Dale when he speaks.
Amen.
Lord bless Brother Dale.
go le gontsi thata go buile go tsamaya ke sa kgone go bua sepego go dira botoka bope. Mme nna ka nnete ke dumela gore e ne e le Morena yo o rulaganyeditseng sena mokaolengwe Bail gore a tlise molaetsa ona morago ga moso ona. Lwa bona go tshwanetse go bereke ka tsela eo. Re amogela seo go tswa mo modimong. Eng go na le dilo di le dintsi tse a neng a di bua. Ke na le ditheo di le 20 tse di kwadilweng fano go tswa mo go se a se buileng. Ke ne ke akantse fano ka ga setshwantshonyana se le sengwe go ema nokeng se a se buileng. Jaanong re lebelela sesupanako sena go batlisisa gore ke nako mang. Fa e se gore sediriso sengwe le sengwe mo sesupanakong sele se lomaganya ga mmogo sengwe le se sengwe ga re kitla re itse nako e e siameng. A ke gone? Mme mo go tsaya botlhe ba rona rotlhe ga mmogo fa e le gore re batla go bona kgogo ya boraro tota e direla modimo sengwe. Ke tomagano le mongwe wa rona ga mmogo go ikokobetsa fa pele ga modimo mme re ipobole diphoso tsa rona mme re rapele re bo re dumele modimo ka ntlha ya dilo tsena. Nna ka nnete ke a dumela gore se mokaolengwe Bail a se buileng ke boammaaruri gore modimo ga a kitla a tsenya mowa wa gagwe mo tempeleng e e sa itshepang e e tshiamololo e e sa utlweng. Nnyaa go tshwanetse go tle mo tseleng ya tlhapiso ya dipelo tsa rona go tswa mo bolotsaneng jotlhe le boikepo gore re tle re nne re itshekile fa pele ga modimo gore a tle a berekise mowa o o boitshepo wa gagwe o o itshekileng ka rona go tlisa dilo tsena di diragale. Ke akanya gore fa lo ya ko gae bosugong jono fa lo ka bala buka e nnye eo ya ga Jude lo tla ijuta fela go le gontsi thata jaanong ka ga se mokaolengwe Bail a se buileng. Mme o ne a re nna ke kganelela ka tlhoafalo tumelo e e neng ya neelwa baitshepi ruri pele bone ba tlogile mo go yone ka foo batho ba tlhaloganyo tse di bodileng le jalo jalo ba tsileng mo teng mme ba ba tsietsa go tswa mo dilong tse di popota tsa modimo. Mme modimo o kgona fela go dira jaaka re mo letlelela go dira. Mme go na le dilo di le dintsi thata tse di kgakgamatsang tse nna ke buang lwa itse batho ba batla nonofo mme tota bone ga ba itse se nonofo e leng sone. Lwa bona bone ga ba itse tota se tsamayang le yone. Tsela ya go ya godimo ke ko tlase ka gale. Fa e le gore o batla nonofo bona ka foo o kgonang go ikoba ka teng. Tsaya fela mo dikakanyong tsotlhe tsa gago tsa selefatshe mme o ikokobetse fa pele ga modimo. Mme ka lobaka loo o na le nonofo e ntsi go na le motho yo o sianang gongwe le gongwe mo kago mme a tsosa modimo o motona o montsi. Lwa bona ka gore o ile wa kgona go iphenya mme wa ineela mo go Keresete. Lwa bona go ikokobetsa fa pele ga gagwe. Mo ke nonofo tota le mpontsheng kereke e e boikobo tota e seng boikgantsho. Kereke fela e e botse e e boikobo ke tla lo bontsha kereke e e nang le thekegelo le nonofo ya modimo mo go yone. Ke gone mo ke selo se se tlhokegang boikokobetso go ikokobetsa fa pele ga modimo go letlelela modimo fela a bereka ka rona. Re sa tshwanele go tsosa modimo o montsi. Dinyako tse dingwe jaaka molemi a buile o ne a tswela ko tshimong ka kgothokgotho ya gagwe mme nako nngwe le nngwe fa a thula popoma e ne fela ya kgothosela mme ya tswelela pele. Fela e rile a boa o ne a thula popoma e e tshwanang mme ga e a tsosa modumo gotlhelele ka gore e ne e laya isitswe ka dilo tse di molemo. Jalo ke akanya gore moo fela go ka ne go siame. Lwa bona gore rona re tladiwe ka dilo tse di molemo tsa modimo gore leungo lwa moya lo tle lo itsiwe ka rona jaaka a ne a umakela thata ko go Bakorinte 1:13-4 le ka foo e leng gore le fa ke a ba mmele wa me go tshubiwa mme ke na le dilo tsena tsotlhe mme ke sena lorato ga se sepe ga go ntshologele molemo ope. Lwa bona re batla go dira seo godimo ga dilo tsotlhe ke mewa ya rona ya botho e le nosi e re arabelang fa pele ga modimo. Lwa bona ke wena o ya le godimong ga se kana ke a tsamaya kgotsa ene o a tsamaya ke wena o tsamayang lwa bona mme wena pele mme o tshwanetse o senke sena mme o tle o le botshe fa pele ga morena. Mme ka gale ke fitlhetse gore motho yo o ikokobetsang ke motho yo modimo a mo tsheletsang. Fa o tsaya motho yo o ntsheditseng mafatlha a gagwe ko ntle mme a itse sengwe le sengwe mme o sa kgone go molelela sepe mme ena a ikgantsha mme sentle yo ke motho yo o sankeng a ya gope. Fela o tseye motho yolo yo o ikokobetsang mme a tsamaya mo go botse ke ne ke bua le monna maloba yo fela a rulaganyang kereke go loko o dule mo teng ga lekgotla le le ntseng le le teng mme sentle ke mokaolongwe Bose le kereke eo kwa baneng ba na le bone ba nnile le kereke e kgolo eo koo ka nako e telele mme morena o mose go faditse ka nako eo batho ba ne ba fitlha fa lefelong le ba neng ba batla go phatsimisa jaaka botlhe ba bone mme ne ba batla go e latlhela ka mo lekgotleng mme e rile ba dira yone fela bakeresete ba ba ikokobeditseng bao teng moo ba ne ba sa batle seo botshelo jotlhe jwa bone ba ne ba ntse ba rutile kgatlhanong le lone jalo ba ne ba tsamaela kgakala go tswa fa go lone jaanong ba na le setlhopha mme morena o ba segofaditse go fitlhela ba tsenela kgolo ko lefelong le letona jaanong gape ka kereke jaanong e e tsenyang batho ba ba ka nnang dikete tse nne kgotsa tse tlhano mme bone ba simolola sešwa mme bone ba tla ko go nna mme ba re mokaolongwe Branham ke dutse gone koko kantorong kantoro ya kereke maloba mme o ne a re mongwe wa baeteledi mokaolongwe Carlson le bone ne ba re re tshwanetse re dire eng ke ne ka re batlang monna go nna modisa yo o senang leina lepe mo makokong otlhe yo a leng fela mokaolongwe yo o molemo tota wa mmatota yo o botshe yo o boikobo yo o tshelang botshelo modimo o tla tlhokomela gotlhe ga teng lwa bona ke ne ka re moruti yo o molemo yo o tla jesang fela dinku mme a le boikobo le dilo modimo o tla dira tse dingwe fa lona loka e seng maitse gotlhe mongwe yo motona a tsena mo teng yo a ileng go baya sena mo tsamaisong mme sena se tshwanetse se nne ka tsela ena mme a kgaola dilo go dikologa ke ne ka re ga go kitla go bereka lona lo fitlhile fela ko go gone mo ke gone karolo nngwe le nngwe mo kerekeng e tshwanetse e bereke ga mmogo mme o tshwanetse o tshegetse karolo ya gago ya gone jalo re a bona ke nako e feng e re tshelang mo go yone re ka tswa re le gaufi thata go na le jaaka re akantse fa re ntse jaanong rona re leboga mokaolongwe Veil a ga re dire morena a go segofatse mokaolongwe Veil ke a go leboga mme re leboga morena go tlisa molaetsa ona o mogolo ko go rona bosigong jono mme ke amogetse mokwalo motsotso e le mmalwa e e fetileng mongwe wa bokgaitsadi o ne a na le sengwe se a neng a batla go se bolela mo torong fa wena fela o ka se nkwalela kgaitsadi nna ke ene o mo neile ditoro dingwe tse di ntseng gotlhelele di le boammaaruri rona ga re amogele ditoro tsotlhe nnyaya-nyaya fela fa tsone e le tsa modimo re batla go itse gore ke modimo a bua le rona jaaka sengwe le sengwe se bua ka ditemi rona ga re se dumele fela fa go na le phutololo e tla e e re bolelelang sengwe se se ileng go diragala re se bona se diragala ka lobaka loo re leboga morena ka ntlha ya sone lwa bona re batla go go tshegetsa go tsamaye ka phelelo ka botshe le mo tolamong ya morena jalo gakologelwang gore karolo ya gago e ka tswa e le motswedi o motona kgotsa e ka tswa e le le lennye seatlanyana sengwe kgotsa karolonyana nngwe kgotsa thito e e sokoletsang le fa e ka nna eng se e leng sone kgotsa e ka tswa e le dinaka mo sefatlhegong sa sesupanako tse di bolelang nako fela le fa e ka nna eng se e leng sone kgotsa ya rona rotlhe re bereka ga mmogo mo thokgamong le efangkgedi ya Jesu Keresete go diragatsa sena akanyang fela fa e le gore dineo di dikgolo mo go kalo se re se bitsang nonofo mme paulo o rile le fa ke na le itumelo gore nka sutisa thaba mme ke sena lorato nna ga ke sepe akanyang ka ga seo mme le fa re re sentle le fa ke tlhaloganya ke eletsa nka bo ke itse baebele le fa ke tlhaloganya masaitseweng otlhe a modimo lwa bona mme le fa e santse e le gore ke ka kgona go go dira mme ke sena lorato nna ga ke sepe lwa bona nna ga ke ise ke fitlhe gope le fa go ntse jalo lwa bona selo se segolo ke rata modimo mme ikokobetse ka gone jaanong ka nnete morago ga dingwaga tsena tsotlhe mo mafelong a tirelo le go dikologa lefatshe le go bona batho ba ba farologaneng ke tshwanetse ke itse go le gonnyennyane ka ga kgoro kwa go tsenang teng mme fa o batla go fitlhelela golo gongwe le modimo o seka wa ba wa letlelela mowa wa go ikgantsha le ka nako nngwe o tle fa go wena se letlelele bopelompe bope bo tsene mo teng go sa kgathalesege se ope a se dirang fa e le gore ba phoso wena o seka wa tlhola o nna le kgotlang kgatlhanong le motho yoo lwa bona wena o nne botshe le pelonomi gakologelwa modimo o go ratile fa o ne o le mo boleong mme fa mowa wa modimo o le mo go wena wena o rata motho yo mongwe fa a le mo phosong lwa bona ba rapeleleng fela mme le o rataneng godimo ga sengwe le sengwe ratang modimo mme le o rataneng me lo neng boikobo le modimo le mo tikologong go yo mongwe le yo mongwe me modimo o tla re se go fatsa ebile go thata go bolelela se a tla se dirang ka gale fa kereke e simolola go gola mo dipalong me e simolola go nna tonanyana kgotsa sengwe jaaka seo bona ba ne ba tloga go ya kgakala le selo seo sa popota selo sa popota a lo a itse se se tlisitseng gore dilo tsena di diragale la ntlha fa ke ne ke simolola me morena a ne a bonala kwa go nna golo kwa nokeng me a mpolelela seo me mokaolongwe Vail o ne a bona seo ke a dumela mo pampiring ko Canada dingwaga di le dintsi tse di fetileng kwa moengele yole wa morena a bonagetseng teng mo nokeng golo koo go ne go le mo Associated Press lesedi la masaitsewe mo godimo ga modiredi wa mo gae fa a kolobetsa me lo a itse ke eng mo go dirileng seo fa re ne re na le kopano ya tente fela go kgabaganya seterata tante e e neng e tsenya ba ba ka nnang ao batho ba le makgolo a le masome a mabedi le botlhano badiredi ba ne ba tla go tswa gongwe le gongwe mme ba ne ba re mokadingwe tla ya kwano motsotso ke ne ke le fela mosimane jaaka ao ngwana fela mme o ne a re wena o tshegetsa batho bao jang mo bongwe feleng bone ba a ratana go tsamaya nna ga ke ise ke bone batho ba ratana moo ke morena seo ke se kereke ena e thailweng mo go sone lorato leo lwa se modimo lwa ba kaodungwe ka ntlha ya o mongwe le yo o mongwe ke ba bone ebile ba neelana diatla ba tloga mo lefelong mme ba lela jaaka masea go tlogelang ba ne ba ratana mo go gontle jalo mme ke ne ke kgona go ya ko ntlong ya bone go ba etela mme dinako baebele e ne e ntse e butswe e rothegetswe ke dikeledi ke tsena ka nako ya bosigo kwa borra le bomma ba neng ba phuthegile ga mmogo le bana ba bannye ba bone go dikologa fa bodilong ba khumame go dikologa mme borra le bomma mo mangoleng a bone ba lela ebile ba rapela ke ne ke tle ke eme fa mojako mme ke lete ke ba ke leta ke ba ke leta mme ba ne ba sa emise go rapela mme ke ne fela ke nna fa direpoding mme ke simolole go rapela ka bonna ke ba letetse lo a bona mme mo go ne go le jalo mme ba ne ba ratana ba ne ba ratana re ne re tlwaetse go ema mme re opela pina eo ya kgale go sego sebofo se se bofang dipelo tsa rona mo loratong lwa bokeresete kabalano ya mogopolo wa balosika e tshwana le ele ko godimo fa rona re kgaogana go re naya botlhoko jwa mo teng fela re tla nna re kopantswe mo pelong ebile re solofela go kopana gape ke bua sena ka boipulo jo bogolo mo pelong ya me ko go keresete ba le bantsi ba bone ba robetse mo diphupung tsena tse di thwailweng bosigong jono ba letetse tsogo e kgolo eo kwa re tla kopanang ga mmogo gape seletleng mowa oo o tswe le ka nako nngwe mo lefelong lena fa o ne o ka ba wa dira ka lobaka lo ga ke kgathale ka foo moruti wa lona a ka tswang a le setsoriri ka teng mo puong ka foo a ka tlisang lefoko la modimo sentle ka teng mowa wa modimo o hutswafaleditswe kgakala lwa bona fa re ka nna le dilo tsotlhe mo kabalanong re di kopanetse mme re rataneng ka lobaka lo modimo o tla bereka le rona mme rona re tshegeditse nako gore batho ba tle mme ba re fa o batla go bona kereke e e kokobeditseng tota kereke e tota e ratang modimo tsena golo koo ko motaganeng o le a nako nngwe mme o ba lebelele lebelela tlhokomelo e ba nang na yo ka yo mongwe le yo mongwe tlhompho fa efangkgedi e reriwa ka foo ba leng masisi ka foo sengwe le sengwe se leng fela mo tolamong ee ka lobaka loo ba ka lebelela mme ba bone ke nako efeng e re e tshelang lo tla bona mowa wa modimo o tsamaya mo gare ga lona ditshupo tse dikgolo le dikgakgamatso le dilo di tla bo di diragala fa selo se bereka ga mmogo sone se bolela nako fela fa se sa bereke ka lobaka loo nako e emisitswe ga sena go tlhola se bolela nako jalo fa re batla go itse gore ke nako efeng e re e tshelang simololang fela mongwe le mongwe a berekisanya ga mmogo mo efangkgeding ba ratana ba rata modimo mme dinaka ka botsone di tla bolela gore ke nako efeng e re tshelang mo go yone a lo dumela seo go tlhomam amen morena a le segofatseng ka botlalo tota se lebaleng jaanong tlayang gaufi bekeng ena mme fa o itse ope wa batho ba ba lwalang ba batlang ba boleleleng fa batla e re wena yo o rategang thata ke batla go go botsa rona re na le thapelo ka ntlha ya balwetse moso wa letsatsi la tshipi ka ko motlaganeng mme o ntse o lwala ka sebaka jaanong ke batla sentle ke batla go tsamaya nna ka gale ne ke batla go tsamaya jaanong ke feditse go utlwa molaetsa bosigo jwa letsatsi la tshipi go tswa mo mokaodingweng foo gore ka foo re tshwanetseng go ipolelelanang diphoso tsa rona re bo re rapelelaneng gore re tle re fodisiwe jakobo 5:14-13-14-15 lo a bona gore re tshwanetse re ipolelelaneng diphoso pele ga re tlela le e leng phodiso ee ipolelelaneng diphoso tsa lona mme lo rapelelaneng lwa bona seo ke fela tota tota se aneng a bua ka ga sone bosigong jono go busetsa masego mo teng le mareko 16 tswakanyang seo ga mmogo lona le gone ka lobaka loo phodiso e a diragala lebelelang jesu e seng sepe fa e se ngata e le nngwe ya lorato lwa bona ene o ne a le modimo a bona gaditswe ene modimo o ne a itshupa ka ene ga e kgane metlholo le dilo di diragetse botshelo jo bo ikobileng jwa gagwe le botshelo jo bo tshwaetsweng go tswa mo go nneng modimo go nna motho fano mo lefatsheng go supa modimo ka ene seo ke se se mo dirileng se a leng sone nna ke nnile ke re se se dirileng jesu modimo mo go nna ne e le tsela e ene neng a ikokobetsa ka yone ene o ne a le mogolo thata mme le fa go ntse jalo ne a kgona go nna monnye lwa bona ke kgone morena a le segofatse mo go molemo tota jaanong a re emeleleng le ka ntlha ya phatlalatso mpe fela re lekeng eo o ka tswa o sa e itse kgaitsadi eo go sego sebofo se se bofang mpe re opeleng eo gangwe fela a lo tla dira re neye molodi go sego sebofo se se bofang dipelo tsa rona mo loratong lwa bokeresete kabalano ya megopolo ya balosika e tshwana le ele ko godimo jaanong fa re opela temana ena ya bofelo a re tshwaraganeng ka diatla fa rona re kgaogana mme fela re re modimo a go se go fatshe mokao lengwe kgaitsadi ke itumetse thata gonneng fano le wena bosigong jono lwa bona sengwe jaaka seo ka lobaka loo retologa go dikologa ka nako eo jaanong a re opeleng fa rona re kgaogana modimo a go se go fatshe mokao lengwe Neville go re naya botlhoko mo teng fela re tla nna re kopantswe mo pelong ebile re solofela go kopana gape ka foo re ratang morena jesu a ga re dire ka foo go tsamaya re kopa tsamaya re kopane ko dinaong tsa jesu go tsamaya re kopane go tsamaya re kopana go tsamaya re kopane modimo wa ne le lona go tsamaya re kopane gape a re tswaleng matho a rona mme re opeleng eo mo moweng jaanong go tsamaya re kopane go tsamaya re kopane go tsamaya re kopane ko dinaong tsa jesu go tsamaya re kopane go tsamaya re kopane modimo wa ne le lona go tsamaya re kopane gape jaanong ka ditlhogo tsa rona di inamisitswe rona re bana fela bana ba modimo a re e opeleng mo menong ao ka foo mo gotlisang moo wa modimo ko go rona a o ka tshema metlha ya pele fa ba neng ba nna mo dimatleng tsa matlapa modimane le lona go tsamaya re kopane gape ka ditlhogo tsa rona di obamisitswe ke ile go kopa fa mokaulengwe Allen ko morago koo mokaulengwe yo moša mo gare ga rona fa a ka re phatlalatsa ka lefoko la thapelo mokaulengwe Allen.